sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupele ke bana mama mama lo. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby, be my shruti shruti, kipe na choro. My sugar baby, oh, stand beside me, nakupenda. Bila wewe, hakusiwezi.
Mbona kila kila nikikuona na na na, mapigo moyo.